wam mina ngakuthumela esikoleni ngithi hamba uthole ikusasa elihle ungiphoxile mntanami uwephulile umoya wam mina ngakuthumela esikoleni ngithi hamba uthole ikusasa emndulo wafika khona wayishintsha yonke lento walahla imyalo yami nekanyo washiya phansi indaba yesikole wayokhiphika emjondolo mafika khona wayishintsha yonke lento wakhohlwa imyalo yami nekanyo washiya phansi indaba yesikole wayokhiphika emjondolo uhlalelene emkhukhwini uhlaleleni nomuntu engakulobole uyamwashela uyamphekela aphinde athole mahala futhi uhlaleleni emkhukhwini uhlaleleni nomuntu engakulobole uyamwashela uyamphekela yonke into ithola mahala wasenza utshwala bomcimbi mntanami wasenza utshwala bomjaji mntanami Ngidliwa mahala Ngidliwa mahala Wasenzi twala bomcimbi mntanami Wasenzi twala bomjaji mntanami Ngidliwa mahala Ngidliwa mahala Buyele ekhaya mntanami Buyele ekhaya mntanami Ayikhiphi bomjondulo Yegelu kipi lete kwaya Uyele kaya mtanami Uyele kaya mtanami Aye kipi le mchondulu Aye kipi le mchondulu Ungipokwile mtanami Ungipokwile mtanami Mina ngakuthumela esikoleni Ngithi hamba uthole ikusasa elihle Ungiphoxile mntanami Ungiphoxile mntanami wo Mina ngakuthumela esikoleni Ngithi hamba uthole ikusasa elihle Wasenza utshwala bomcimbi Wasenza utshwala bomjaji mntanami Into edliwa mahala Into edliwa mahala Wasenza utshwala bomcimbi Wasenza utshwala bomjaji mntanami Usayothathwa ngubani na Njobe usuku udliwa I'm not afraid of the dark.